RJ, the DJ, all day, baby.
This goes out to all lovers and friends, friends and lovers, and make sure to dedicate this song to the one you love, Tafazali. Hey, are you ready?
Hey, your trunk.
Tena na kupa habari, pulike kwa makini, mabaya na siri, ndio na mina baini. Nimekupiga muhuri, hapa mwangu kifuani. Basi baby don't worry, I love you sweetie honey. Wendo udi la waridi, wangu lulu marijani. Mola kanipa zawadi nzuri ilo thamani. Mimi kwako nishafika, mwingine sikutamani. Wanipa raha, mwingine simtamani. Wangu hani hayoni, mapenzi yako jamani. Wanipumba za akili, mwingine simtamani. Tupendane kwa yakini, niwe wako wangu mimi. Tusha kula na amini, minawe mpaka peponi. Mwingine sina, mwingine sina. Kwako nishafika hani achapu papapara. Unidekeze tucheze cheze, umenitika. Wangu hani hayoni, mapenzi yako jamani. Wanipumba za akili, mwingine simtamani. Tupendane kwa yakini, niwe wako wangu mimi. Tusha kula na amini, minawe mpaka peponi. Mwingine sina, mwingine sina.
Ladies and gentlemen, they call me RJ, the DJ, and thank you so much for listening. Awote.